Another year older and another reason to celebrate. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, whole sea. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, whole sea. Alizaliwa siku kama ya leo, Osi Bandu, kaka yake Oshmi Bandu, watoto papa Roje Bandu, na mama Michu Tina. Leo ni siku yetu ya fura, tutakula, tutakunwa, tutacheza. Tumeshafa, tumeshapendeza ni pari. Osi Bandu amekaribisha marafiki, familia, majirani, azima mshima, kata keki sasa, wote sogea, tufungue champagne. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, see. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, see.
Ako biringi dario Mobalana papa neko se Mugeme William Batwa mbele mbele Olsi Bandu.